wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdulaahi ayaa kormeer shaqo ku tagay wadooyinka ay wasaaradda ka dhisayso xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo. Jidadka wasiirku kormeeray waxaa ka mid ah jidadka Bayaxaw, Mursal, Laami Jajab iyo xabsiga weyn, kuwaas oo dhismo uu ka socdo. Mid ka mid ah dadka degan xaafadda Biyaxaw ee magaalada Baydhabo ayaa sheegtay in isticmaalka wadooyinka burbursan ay dhib badan ku qabaan waxa ayna soo dhaweysay dhismaha wadooyinka.
Alxamdulilah, horta jidkan eeg iyada meel raaysa farxad wey ka qabna, mayba farxad yay ka qabne. Dhib badan ciyaalkan hataa haddii oo dugsi iyo meel iskoolan baahayn, hataa dhiiqo badan oo rafaad badan kala kulmaayeen. Onagoo meeragaasi buugaagtiis dhiigaha ka jarta oo ha ku fikir dheeragaasi. Haddii un alaabada baawarna saaran dhiiqada hadii aawiya tabaawar ma hanin galaan. Marka hadda alxamdulillah walaana dijidku u soo qabeeye oo meel raa walyar dhibanya iyo meel bayhaw hamaro bahi xamara ka maqnaay. Hadda markaan iritiday hamaro usaana kooy eedeedan ka faraxay. Hadda gaariga un hanin galo baba ka faraxsanna. Cidaana ulaadanaba meel dirnaba meel rahays buugaagto dhiigaanka dhiyahayna eedeedan ka faraxsanna. Wadadan oo la suubiyo magaaladan Baydhabo la suubiyaha eedeedan ka faraxsanna, gaar ahaan hadda bayhaw xaafaduna degmana eedeedan ka faraxsanna.
Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Daahir Cabdi Cabdulaahi ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda howlaha guud ay ka go'an tahay dib u dhiska wadooyinka magaalooyinka kala duwan ee koonfur galbeed Soomaaliya.
Oo ku socdaan dib u dhiska dalka, gaar ahaan madaraysheena qaybta oo kabal stoonka la araw, runtii waliyan kooynay in oo kormeerka soo beenay saddex jid oo meelun ku soo biyahay oo saabsan madar raayisa oo hirgeliyaaso heeda ilo hirgeliyaas saasoo kala degmada madar raayisa oo yeena hirgeliyaaso wasaaradda howlaha guudna hoggaanka guud ee hayta. Marka saabtan aan kooyn wali haytay in jidadka xaaladda meel marayaan oo in si ogaan walaalay ka dhiman si oo baahida community ga markaas madar raayisa hoggaan in loo raayisa loo raayisado wali dhabaatiyo qabaan iyo wali ka hoyo ka faa'iideen runtii nimada raayisheen farxad weyn aan inta hadduu inaga wasaaradda howlaha guud markii hore maad naqaanay Allah subhanahu wa ta'ala thumma maad naqaanay madaxweyne Cabdi Xasan lafta gareen oo dawladda ku meel dawladda koonfur galbeed oo runtii nimada raayisheen jooddi badan gali wadanka sidii horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha sidii laga dadaal fadhi saasoo kale maad naqaanay madaxweyne shirkadooyinkii oo ku guuleysteen inay hadan howlan wadaan yaan maad naqaanay runtii walbadaan qabadeen holfayl qabadeen haddii
magaalada Baydhabo ayaa horey looga hirgeliyey wadooyin laamiya, waxaana haatan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada ka socda dhismaha wadooyin horle.